Nau mai taku manu piki, mai taku manu, he manu a hākatau. Ku waka mārangaranga ki te tāhuna, ko rima ko pai ki te ko tatara, pi wai waka i kūtia ai te mate ko tuku rerengatahi. I ahu koe taku manu, i te rapunga, i te kimihanga, i te hahautanga, ki manu o outā, ki manu o tai. Tūrea te marai e ko hine mā, paukaranga koe ki te pau au wātanga i puta ai tōehu, ki rangi ātia. I maua i te puni wāhine, te tira taitama, te kā huitara, te tere tere pū māhara e mara mā, ko ngā haire kia haire tia, ko ngā kōrero kia kōrero tia, he kōrero hoki te kai o te rangatira, he oi, anora. He kororia ki tōna ingoa tapu, ko i o matua te kore. He maunga arongo ki te whenua, he whakaro pai ki ngā tāngata katoa. Hui e, tāiki e. Ki ngā mate fūhua te wā, rātou kua wehe atu ki tua te ārai ki ngā rangi tūhāhā ki te toi o ngā rangi. Kua whetūrangi te akautau, he kanohi i te pō, haere. E ngā reo, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha, tēnā koutou, katoa. Ko Laila Blue Paparoa, ahau. Ko taku kaupapa kōrero, he aha rā kai tua, mā ku whakatupuranga. Ka wāhi a taku kaupapa kōrero, i roto i ngā wahanga e toru. Ko te tuatahi, he waka ahu i te ao kōhatu, e whakamauri nei i taku waka. Ko tēnei waka, he waka kawe kōrero. Ka timata ki te tauehu, e pūneke mai te takare, ki te hiwi, e tawhana ki runga. Ko te tai ao tēnā. Mai te moana, ki ngā paringa tai, ki taku ūkaipō, a papatua nuku, e takoto nei. Tai rawa ki ngā maunga whakahi, ki ngā puke kōrero, ki runga, kia rangi nui, kia rangi roa, kia rangi matua. Ko ia ko taku ihu waka, ka wāhia ngaru huka huka, o taringa, o rongo, o whatu manawa. Ka kōmiri te hukure a taku hoi, ki wāinga, ki haumi, ki te puku o taku waka. He whakariteri te ngā o te ao o nae nei, ki te ao o ona mata. Ko ona mata te hao, ko te ru eti wai nei a taku waka, ki te hiwi e tawhana ki runga. Ko ia ko toku tua papa, ka kōmiri te hukure a taku hoi. Ko i rā, ko taku ihu waka, ka wāhia ngarangaru huka huka, o taringa, o rongo, o whatu manawa. Ka mutu, ka oti ki te kai o te waka, ki te rapa, e tawanga, e whakarei ki te rangi. He tirohanga whānui, whārua, mai aku kanohi tai ohi nei. Ko au te kai whaka aue, te kai urungi o taku waka. Ka kau nuku, ka kau rangi, ka wāhia ngaru huka huka o te ao kiko kiko, kei tua o te pai, kei tua o tai horo nuku rangi. Ko te hiwi o taku waka, ko ngā tūpuna i noho iwi mai, iwi atu i tā rātau ao Māori. I raro i ngā kiko kikonga o ngā atua. Hore kau he mate, hore kau he ngāngara e pōraru e pō hauhauana i te iwi, i te tangata. Mai i te takinga mai o te hekinga nui o ngā waka i tai horonuku mai, ki konei ki te ika a Māui. Me tōna wakarua, he tangata ahu moana, ahu whenua, ahu rangi ngā whakapono o ngā atua Māori. Ara, he ao kua ngaro i te tirohanga kanohi, i e nei rā, i e nei mārama. Whiti tū, whiti aro kia tāne mahuta. I mahuta i ona mātua kia wehe korangi nui ki runga ake, ko papatua nuku, kei ra roiho. I wāhia tōna ngā here, he wāam nui, he āhurutanga mō āna urimaha. Ara e te iwi, i tāwhana i tōna wā nui, i te ngāhere, hei āhurutanga mō āna uri maha. Ko ngā manu, he kai. Ko ngā manu, ai, hei kai. Hei kahu i ngā pū mahana, hei inaina i te tangata. Ko ngā rākau, hei tārai waka, hei kauhanga nui i ngā whare noho, hei whakapiripiri i te tangata. Ko inā e te iwi, ko enei āhuatanga, ko ngaro i te tirohanga kanohi, i te rongoā o te taringa, i enei rā, i enei mārama. Tū atu i ngā niho, tū matawenga o tū te puahu, o tū te whakatautohe. He oi, i enei rā, i enei mārama, ka rongo au me aku taringa, ka kite au me aku kanohi. E mea nei ngā, koro, ngā kōrero, o kuima a karama, me tiro whakamuri te tangata kia ngā whakamua. Ko au, e whakatinana i ngā ōhaki i pepehātia. Mai tērā ao tairawa ki tēnei ao, ka pō, ka pō, ka ao, ka ao, ka awatia. Ko te waenga o taku waka, he tauritinga o ngā ao werua. Ko tēnei ao enho nei tātou, ko tērā ao enho atu ngā tūpuna. Ko tēnei ao enho nei tātou, ka kite au me aku kanohi, ka rongo au me aku taringa, he ao mate mate tēnei. Ki tua whenua, ki tua moana e pakanga ana te tangata. Ko te pūtea te whāinga, ko te whakamanamana te aronga, ko te pū haihai, ko te ngau tuara, ko te matapiko te mahi. Ka tangi au, i tā kutu ranga. Ka pō, ka ao, ka awatia. Ka awatia ki te kei o taku waka, ko tērā te tupu o te rākau, ko tērā te tupu o te māhuri. Take care of our children, take care of what they hear, what they see, what they feel, and what they hear. Yes, what they hear, what they see, and yes, what they feel. For how the children grow, so will be the shape of Aotearoa. Dame Whenukupa spoke these mighty words, these poetic words, for future generations of Māori, rangatahi, to all teachers, parents, whānau, that they should be accountable for the way our future generations view the world and all that is within. Ladies and gentlemen, the question is, what is in store for us teens in the future? Broken families, broken homes, broken identities, tamariki oranga is knocking at the door. Our kids, our future, lost through the system once they call. Crystal meth, yes, it has come known to everyone, this drug. Spending every dime just to get high. Crystal meth has many names, but it's known best as P. I heard it saying, this drug takes you down one of three roads, jail, the psych ward, or even death. But what's worth more than diamonds, more precious than gold, it's the life of the young, the life of the bold. The souls of many that could not reach out, who took their own lives when they could not see a way out. Homelessness becoming something of the norm, streets covered with people who have nowhere to call home. Unfortunately, this is the reality of many who come from fallen homes and dysfunctional whānau. Whānau mā, whakarongo mai. Listen, I'd like to thank community initiatives that are helping people, our Māori people, a shoulder of support, a voice of understanding. He korowai trust, open the curtains, parents as first teachers, whānau ora, healthy homes, and many more, who are helping whānau to help themselves in order to reshape and reform a brighter future. Whānau mā, we must all make a choice to take our chance or our lives will never change. I have solutions that will change the way it is today. We must look after each other, listen to each other, understand, show support where we can. In solution to that, we must ask the rangatahi, the tamariki. We have solutions that will change worlds, countries, and eventually, yes, the world. But let's start with our own communities. And as Sir James Henadet said, kua tā whiti tō haerenga, kia kore e haere tonu. He nui rawa o mahi, kia kore e mahi tonu. We have done too much. We have gone too far not to go further. We have done too much not to do more. Kia ora rā.